Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde aljumare en mbiyan alkamisara on jafoto sakiraɓe yoɗon sappo e jeenayyi lewru mai jeena yamre ƴaɓɓirima Sylima e sappo e ɗiɗi nder maison de la presse bamako jettinono ɗo kabaruji ɗi yumoro woyga ko yata dewle temedde nayyi kañƴe anni haɓɓede ñalawma hande o le ngallure banamande ɗum woni dewle mabɓe ɗeɓe kaɓɓata toon hitande fulɓe tawi ɗi wiide dewle ɗe aɗa gondi haɓɓe toon wattu joni o fo micitede wi tiɗallaji mawɗi aɗa gondi e matede le leydi meɗen ndi kono ayiri banggal keɓe wattu joni musée national ɗo kayye fiji ɗi ƴewete le leydi meɗen ndi ɓe mbi ko heewi e jamare nde yottata ko toon kutteji ɗo aɗa wondi e yottade wattu joni kono ayiri banggal keɓe yimɓele wonɓe ɗo bamako ɗo ana bemba sanne ko wiya asanceji ɗi aɗa gondi e ñakkulle nokkuoɓe mbine ko wata ko fati ɗum laato sababu ɓeydugol taccude courant ngaji kañum e ndiyam meje le leydi meɗen ndi ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade alkamisare hannden dewle mabɓe kaɓɓeteɗe banama ɗe ɓe gatta ɗum ko yata dewle temedde nayyi kañumen kani haɓɓe tonnoɓe kollitiri wiide ɗum wondi e haɓɓede wakkati nde tiɗalaji kono ayiri banggal keɓe wondi e matede le leydi meɗen ndi keñene hollitan wiyede nokkule ɗo yimɓele ɓe moodete ɗo ana heewi pep kañum fa yetto salon ayde kofirga e mabɓe le oɗo nokku fa keɓe famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou
yambere monde banabankoɓe humceni hoore ñande alkamisare nde kutuguji suudu baba laatiki sababu imadraji ujunaji yimɓele hikka woni arande lamin dambele iwde bamako hawrude e ɗiɗo kurtugoji holti wiide mo heppani ñalawma muɗum
min fa bamako ɗum warmi yimɓe ko heewi ana haala haala kurtugoji bana mbaɗi ga ɗon gowɗan min ke wargol ngal miɗa haaɓi yiwde hone mbaɗi kurtugoji waɗirte saabu dene mbiɗa tejji ɗi hunde tentere
Fatmata Sylla yo goto e tiddinaɓe ɗiɗo kurtugoji ɗi ley gajate kanko e sakiraɓe makko rewɓe holiti weltare makko dowgal ɗo teddel ngal alahal leydi ndi e tawde foof Fatmata holti wiide kurtugoji suudu baba kay yo tan sonugol enɗam
min an debbo ɓiɗɗo muɗum ko horsinte ɗum ko waddi kam mbeɗa wondi e wadde ɗiɗi maddaraji ɗum yaafa sanne ngam mi waɗan komi wawi hen ɗum nato saabe waddude kawral hakkunde galleji amen ɗi mbeɗa welti sanne mbeɗa du'oɗu ɗum ƴaɓɓiro no woɗɗiri
ngal ɗo kawrtal yo dun wattu keɓal wonande goliroɓe juuɗe ɓe hono kanko Oumar Guindo kofowo worɓe o holiti yirwere keɓal makko
min larniken fa woodi yogam ana dooma fa wakkata yetto so heɓa waɗa cogguji ngale ñalade sactirede mbeɗa wawi cottude ko yata ujuna sappo samuji
to banamba toon ardiɓe haɓitiɓe ɓe holti wiide ndenago o semminte yalla jamare nde na hinno ndeɗo yambere nde wotere ley hitande e ley deƴƴere
micciteɗen wiide kamɓe yimɓele banambankoɓe gomɓe ɗo bamako ɗo du woɓɓe mabɓe kaɓɓanɗo dewle ɗe so lanɗo jaami min garan wirfitade dow hen dow kabaruji amen garoji ɗi ɗiɗo kabaruji fana mbawi heɓede dow beme amen ande to ɗon dow page facebook e compte twitter studio tamani wattu joni ɓe mbi kanko no dirteɗo général Moussa Mbemba Keita kañum e yimɓele hewɓe wiyamaɓe fuu ɓe naati e juuɗeɓe naɓa yeeso sarie hono caggal kaake kaɓorde militaire ngaɓe ko sooda ley leydi meɗen ndi ko kanko laamiɗo laamu hakkundeji ñalawma hande kanko wi kondiali gaɗe no ɗiɗo golleji gorri Ali Sisi
kanko général Moussa Mbemba Keita ministre kiɗɗo kumandoɗo ndenagu le ley ndi le laamu IBK o kana sikita wiide ana hakkunde yimɓelle ñamɓe kalsimo soldasi en hanno sonnirede kaɓorɗe kanko e woɓɓe joguiɓe darde mawde le armé leydi ndi mo général Moustapha Drabo hoorejo kiɗɗo kuncanono hoore kaaki kaɓorɗe soldasi en essence koɓe nawtorto fa mobilaji ɗiɓe nattale muɗum soɓe jaaha oɗo saria ɓamanoɗo le hitande 2015 fa sonna armé leydi ndi kaaki kaɓorɗe milliardji ujunere teme ɗiɗe capantati sefa itti e hoore leydi ndi ila ne pelle mbaale société civile kae parti politique en nartino lugagol waɗe fandiɗo jawdi to naati ande bureau vérificateur général o hoore ne hollitino wiide won yurku yurkugaji mataɗi le golle jawdi ndi nde wi kabaruji ɗi yimɓelle kuncanoɓe keɓele leydi ndi ɓe golle mumen woni andude essence sodude kaɓorɗe soldasi en kañum en du pôle économique le leydi ndi noddi ɗum fa heɗo ko andani hen miccintinde tan wiide golɗo lugagol ana wondi wadde le ɗati daraji bangal haɓure yurku yurkule leydi ndi saabi imma daraji bangal haɓure yurku yurkule leydi ndi kanankoɓe hiɓɓe fa heewi fuu ana e juuɗe ana heɓa lebbi jon ɗum woni kanko Mamadou Camara ministre kiɗɗo kumannoɗo yettinde kabaruji waare filisiso goho ministre kiɗɗo kumannoɗo keɓe
en kalan kabaruji goɗɗi kasene kono ayiri banggal wallude no leydi ndi worrinoɓe mbi ko yata galleji ujunaji nogay tati kañum en paabale heeƴo mabɓe goɓɓe noddire keeyi ley saaha leydi meɗen ndi kañum e ley wuddu leydi ndi ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum keñe wakkande ndeɓe gaɗano batu mabɓe jowi do dow kabaru nyame fa haare ko ni fana mul fa pabo beddo yimbel be ngala bodde wonbe leede do nokkule kedde mo kanko noddir ina albelkisisi yo goto e jaddo le fedde ne noddir union européenne de ko mo sifido hen
les activités de caisse sont déroulées entre décembre 2016 et septembre
di golleji amen fuddige bamde décembre hitane 2016 fayotade septembre hitane 2020 lugan goji be waddi fuddige bamde lewri janvier wartande mars hitane 2021 mede wonde wattaide dabreji mawdi fa handen yalla me faabo yimbe be torra hewti sanne lafi nyamri ben dabreji amen tajaadi habgol werngol le leedni ana jogi semme fa wala sedan o wakati joni me tekinigen me tawi nukkuje ko heewi ana le leedi malni to nyamri wala galleji ko heewi anton hanne wala bobde wurnde hore mudum so wala be faabe me kalnibe mede wonde tajaadi dabreji menen ka e gouvernement yalla me faabo be yimbe lafaabe nyamri leedni fa e mangal mudum
cet apport alimentaire et nutritionnel pour les populations.
Wattu joni en kala hono kabaru ko nayri bangal musée national dum wono no yimbe be jarto so ƴeewa kayi fiji kanye kudde le leedi meden di be kolti wiido wayde denago dido tidalaji jottiki be sanne wattu joni do e tawede fu musée national gondo le ngallure bamako de kay holti wiide wala fu ko nyek hono golleji mudo ko nayri tombe kulataade hono leedele de kirdirde de kanye ko nande mudum sappo jitti lewru me hu nyaloma kejjanado hono kabaru ko nayri bangal de do nokkule Ali Sisi
e jure kanko Soumana Sony joko horojo lamido musée national lindi kebe bangal jawdi le musée o le ngarobe jawde kulle fina tawa leedi malini bili sabi tidala bangal politique e rafi denango o yimbele europe sella fa wara ewa kulle fina tawa le lindi ka ngotti no o holitiri wiide
les sources d'entrée
kebal musée on ana dogado beji tottedede kan e butigaaji dima tottara doodi kay ciagal modum hono nukkuje dema liwoto yimben wada kappe mu en torraji dum satti sanne sabe lafi dejerne le leedi kay e nyawo sabe dum den ko heewi warta nukku o kasin
kulle fina tawale leedi malindi ana saaki le nukkule le fuule adnar allan le runde europe uri fuule leedi france to wonto kulle fina tawale leedi maliko heewi mudum fu woni le wi joko horejo musee gede le leedi malindi kay leedi france ana wondi wadde jooda hala fabi jeewa adadu kulle bangal fina tawale leedi malingondi le musee ngaji france non holi ter wiide
ya des séances de travail
nukku ji ando to me golata hakkune leedi malni kay e leedi france kayle lede erap ko heefu be fu an jogi ne kaaki mo kiddi woni kaaki di me yonta ga yogaj anton digi do tan heddoto me won don cuudi tati mujinaadi di climatiseur woni modun to me mobata di kaaki
ya pa di problème
dum e tawede mudum fu kanko Soumana Sony ka holiti wiide musée national leedi malindi ana jogi nokkule to kulle mudum fina tawa nyande fu so wartirama ana waawi reseni micintinde tan wiide Sicile Chubaro hikaw le nyaloma le adnar Allah no kertanado nokkule to kulle fina tawa resete woni sembe ko nokkule to kulle fina tawa resete yowido mudum fana mudum woni humpintinde yimbe do darne ko musée jogi le yirwere neddaku
faande keddoti lengal lure bomako de wattu joni hono ko lita wiyete ko nayri bangal asasi kanye ko nandi mudun idon le leedi ndi idon wonde timmude ko wattu joni no yimbe le be kuli sanne fati don lato sababu tajugol kurangaaji kanye robin ngaji ko warta ko le leedi meden di jagotobe kanye yimbe le wombe le galleedi fu be ngadi noddango fewde la motino watna do hakkille sanne fa kebe famtar faande kedde mudu samasiku
le ngolu mo bulibana commune tatoberde ngalure bomako odo jira o na metta sanne e wi mako titala goddo fuddi kasse
frigo be
o tajgol kural natigen sabe waddi bonalaji kewdi do amen ana tidi hande jaati men mobo hono kosam e tew faata lidde nanan mudum le frigo ji amen di do natigen torra mawdo do hore amen handen
wembere yimbe le yogabe kay yu bangal sukabe e nayebe e wi mabbe be do na hufi sanne fewde tajgol saade fuf kuran indiam
la fi essence on handen wonko hewti amen torraji hewdi do tajgol kuran kay e tajgol janna fu mawbe amen me kalcugol amen ko heewi fu ana nyawa joni sabe kubbun semme mudum e tajjo kuran o samoji mede wawi wadde balde didi tawa hebe kuran jenna do hebgo mudum ana tipi wakkatiji hitana fu hala polam nino son wala huna fu Allahu weltata ko
mi citen wiide fay boyali leedi malindi bisimi ko buri siten ngaji chapande nay e jetti di njam yite ngoni e mudum e wurudi gine yo dabere hanno do latade sababu buutude sanne tajjugol kuran bamako do
wattu joni en kala hono kabbaru ko sukabe ciottata leedati di ko dum won ndiyam ko budo fu yodon sukabe robe kanye e worbe kanye en ciottata dum leedati mawdi koni fana mudum dufa pabiro jamar de ko nayri bangal de don ndiyameji so bami fa don di kambe ko mabbe be bi irun nafa be sanne so wobbe kolliti wiide an jidi hunde no gollo wobbe dum bi ngala golleji tan wodi san nayri bangal mudum fa kebe famtare fande kedde mudum sama seku
jeji
Tido halaji e bamana kore nandarra jamarande yarren jam buddan mo chogu mudun yo tan buudi joy yo imadra nyande fuf bedo sukabe le lumo medna gura be holti wiide odo golle on lato sababu be kinno am sadaji mabbe yogaji
amiji woni fereedere mede ciotta jamnan buudi joy ko kalsumo faabda amen se mede wada musakaaji amen ko heewi mede way wadde musakaaji galla amen fuf le o chogu to mi fuddi ngal gollal ana buri hitane handen ga samboji mede wa ciotta ko yata buudi udinere le nyolman
ana hakuni beedo sukabe neddo goto mbiyetedo ajaratu ngutti jande makko gila 5 mane sabi rafi bawde hande yigul njamdam latiki sababu faabo sarabe makko yubude ciogu jande mirabe makko
mimi yoppi jande sabe sarodan wala bawde yoba tuddi kul amen goy min kay min an korko mi wadde sottu gon jande golle dan yalla hebbe miiba jande mirab tambe mi lamdo jama o tinno faabo kan yalla hebbe jokkina jande dan sabde na fa hande mi yidi jangude
ka non frati yoga ana e golle o sukabe holti wiide sato jogiti dalla cewdi jogabe njaadan jati kalisi mabbe sabu mudu
samoji mede lafe kalse cewdo no ana sabo fandu na keban amen ga yogabe cewdi me hedinga bangi amen wi an kan en yardigi yogabe do ana lamdo amen hokka den jam sabe alla wi akan en wala kalse cewdo yogabe du so pammi nyamaane ana yogodon ciaggan gobbe do so ade fa pammi nyamaane mi yata kasi
be dare dum fuf be do sukabe ana iri frati dun asidangaaji sabi golle mabbe ko buru hewde yu dande gudoro
wattu joni en kala hono kabbaru dum woni ko no dir TikTok ko ko woni le beema ande de wakkati fa tan halaji jalnoji ni kanya ko nande mudo sijo tamani yehi yilto yiki ton seda sitan sidibe Mamadou Sama Sow ko kibni en do hen
hande ndu nyalan gonne kazin adna ke tagam tan yehirta mi tlaken baddi ramen ton wala hala baddi worbe be
oro so fo yo neddo kawni do sanne gilli mo hono mako gorko hollitimo denno dum hawni mo sanne bangi goddo dun suka debbo lolido TikTokeuse jeedo Mali e mamu debbo ngadi wido du kabaru porta poti demo do holti wida badakan ko yata Dubai
amin
ami woni goto mi kan ay jogini mi ema bi ngaji didi ko nafta en Dubai Allah danna sarre mudum mi ngi mi yata leedi entertainer putri patran photo leedi entertainer putri patran abada mi yata
sakara ben timiniran yewtarande do kabaru jirudo sanne bietoro iye iye yalla do nyalla e jam
Sidio Tamani do Faba Muya gouvernement leader Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sikram ndeelo ne le reso ngaji meden diyen fuddira nokko no dertel an songo be bi ko yata yimbe le teme doron dogotoro en kanyam fuddi famine ton wattu jono ko nayri bangal no be kan we dertor tiafaji mabbe wado do gol yo fedde ONG leedi Allemagne hunde no derto hil o do jande de do jande wara wadde ton balde joyya se urude ngardam fa do banda moddo dum woni yimbe le arme wombe ton be bi be yirti bombore tufande hakku nokko no dertel uleni kany e kiban e dum woddiri ngallure banama de ko yata kilo ngaji nogaynon do kulitiri wiide wattu jono bi ladde wonde ton de fu bomboy dan ire mudden sanne jamaade tinno wattano hore mudo hakkille se yurude ngardam faado yurosodo ko nayri bangal jagaade fogi be biiru wonde he burton sembe sanne sabi de chaakur fogi fu ko sotti se ton burta buttem derna buttem dre no gay sefa yimbe le be ciotan dun jaha mbayilte dun ngada dun hono bibbe ledde kanya ko nande mudo wobbe dun jaha mbayilte dun ngada dun diyam fogi ko sottete ka yimbe lo wonbe to yoro soto be koliti ni se mabbe kanye mbo yonki mabbe wattu jono ko ledde fogi be kelete ton tawe be bendayi en biyan don garten haddude bete hande do kabaruji meddi di min joti on sanne hedade heju jamen di do kabaruji fodo mba hebide do bema am andede so ngadi www.topperstudio.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande je fe no kon andir on do e ser yewtre meden de an wodi wassalam